mwakoze kwitabira kuza hano ahakorerwa inkuru z'ibyiringiro. None rero mbanza mutwibwire.
Nitwa Mubahamana Sharon. Ndarangije humaniste adi bwenyine nazanye na onkre. Hari ibibazo nshaka kumubaza?
Yego.
Nanjye nitwa Habineza Pascal, nkaba ndi nyirarume wa Sharoni, hanyuma akaba yanzanye hano. Ntabwo nzi icyo ashaka kumbaza, ariko ubwo niteguye kumusubiza ibyo nashobora.
Karibu Sharoni, ushobora kubaza ikibazo cyawe umubyeyi yiteguye kugusubiza uko yabikubwiye.
Murakoze. Nk'ikibazo cya mbere numva namubaza, nko mu mibereho y'imfubyi, ngira ngo arabibona nawe arabizi. Imibereho y'imfubyi muri rusange nk'uko abibona, ndumva yansobanurira muri makeya. Mbese ukuntu yaba abyumva, ndumva yansobanurira uburyo yaba abibona, uko imfubyi zibayeho muri iki gihe.
Okay, urakoze kukumbajije ikibazo cyiza kigendanye n'ubupfubyi, cyangwa se uko imfubyi zibaho. Urabona kawe buri mfubyi, ariko nshaka kubikwibutsa, ariko kugira ngo ubimenye nyine ko umuntu watakaje ababyeyi bombi aba ari imfubyi. Bari imfubyi, ariko akaba ariho nanone kuko bw'imfubyi, kuko hariho imfubyi nyine zamarije, hakabaho n'imfubyi zishobora kuba zifite umubyeyi umwe, yaba ari umupapa cyangwa se ari umumama. Izo nazo zitwa imfubyi. Akenshi rero izo mfubyi zisangira izina ry'ubupfubyi, ariko ntabwo ibibazo zihura nabyo aba ari bimwe. Iyo urebye usanga imfubyi ifite umubyeyi ari umwe, iba ifite uruhengekero. Ifite uruhengekero aho ihura n'ikibazo ikiruka izuwo igana kugira ngo imuganyire. Birashoboka ko ashobora kuyiha igisubizo gikwiriye, ibyiyumviro yari afite cyangwa se ibitekerezo yari afite. Biranashoboka ko ashobora kumuha ibisubizo akumva ntibimufashije. Iyo mfubyi ahanini usanga n'abandi bantu bari iruhande badakunze kuyitaho cyane, ko bavuga ngo ifite kirera. Hari nk'aho baririmbaga imfubyi ngo idafite kirera, ariko iyo ngiyo yo iba ifite kirera, iba ifite umuntu ishobora kubaza, yishonje ikagukunda werekeza abiganisha ibibazo byayo. Iyo ni imfubyi rero ifite umubyeyi umwe, ariko n'ubundi ikaba yitwa imfubyi. Hariho rero n'iyo mfubyi yine nakubwiye yamaririje imeze nkawe, nawe nta mubyeyi ufite, aho noneho wisanga uri mu bibazo. None ibyo bibazo bikaba byagutera kuba kure, kuba kure y'abantu, kuba kure yawe ubwite, ukumva ntabwo wishyikira. Kubera kuvuga ngo ibibazo byanjye simfite uwo mbibwira, ntawe mbwira uri buze kunyumva, nubwo akenshi aba atari byo. Ubwo bupfubyi rero bwa kabiri mbuze ubwo kuba umwana aba yaramaririje ntababyeyi afite bumugiraho ingaruka kuko niyo agerageje gukora neza bavuga ngo ubu ngubu abo ndimo gukorera neza ntabwo babona ko ndimo gukora neza iyo agaragaje ububabare aba yumva avuga ngo niyo nabugaragaza kandi mbabaye abantu ntabwo babona ko mbabaye n'iby'ubupfubyi imfubyi yitwara nk'idafite ugasanga rero ubwo bupfubyi bugira ibibazo byinshi bitandukanye kuri buko kuri nyir'ubwite kuko bayumva umuntu mbese bayumva nta nshuti agira nta muntu yakwereka ibibazo bye ngo abyakire nk'uko biri cyokora ahanini mu miryango cyangwa mu muryango waguye usanga abana nk'abo ngabo baba hafi by'umwihariko umbajije ikibazo ariko ushobora kuzakigenzura ukareba ukuntu abantu bakwitaho nk'imfubyi idafite ababyeyi njyewe ubwanjye ngerageza kukwiyegereza urabizi nkakubaza ibibazo bimwe na bimwe nkareba ko ubabaye urabizi uzi ko njye mbikora burya ntabwo nari nzi kuzambaza ikibazo kimeze nk'iki ariko impamvu mbikora mba ngira ngo nkwereke ko ku rundi ruhande ufite ababyeyi bashobora kugufasha mu bibazo waba ufite ku buryo utabyihererana ngo bikugire akarande bikubuze gukura bikubuze kudeveropa ubwenge bwawe ahubwo uvuga uti nubwo ntafite ababyeyi ariko ba marume ba masenge ba data wacu ufitemo abantu bashobora kungira inama ahanini rero mwene abo bana badafite ababyeyi nibo usanga akenshi babarirwa mu mihanda abana bo mu mihanda abangaba bakunda kwita za mayibobo twiriwe nko mu muryango wacu urabibona hamwe na bene nyoko barumuna bawe tugerageza kubagarurira hafi si uko mwebwe mutashobora kuba mu muhanda si uko mudahura n'ibibazo ariko tugerageza gukumakuma kugira ngo icyo gika cyangwa se ubwo bwoko bw'ubupfubyi bw'abana baba mu muhanda bidashobora kuza ikigo cyo kubwira ni ukugira ngo ejo mu gihe wicaye dore uri mukuru utangiye kumenya ubwenge umenye uko ushobora kwisanga mu bantu kuko abantu bose ntabwo ariko banga abana b'imfubyi ntabwo ariko banga abana b'imfubyi ahubwo usanga abantu bagenda babagana kugira ngo babunganire wambwiye ngo muri iki gihe rero ko mbona ubupfubyi nibyo buriho ariko noneho niyo urebye nko ku rwego rw'igihugu usanga hari imishinga myinshi yagiye iza ntabwo ngiye kujya mu by'imishinga ntabwo nzi uko iba yarateguwe ariko iyo bagiye kugira uko bafasha bahera kuri ba bana badafite kivurira ba bana bamaririje b'imfubyi zamaririje kugira ngo bazunganire urugero mu kwiga kugira ngo babonere ibyabo byo kwambara kugira ngo babonere ibikoresho byo ku ishuri impamvu babikora ni ukugira ngo barebe uko umwana atagutwa atajya mu kaguni k'ibibazo bimurenze nibura abone ikimwunganira nk'ubu aho ugeze uyu munsi urabona ko urangije umwaka wa gatandatu imanite iyaba ari cyari nk'igihe cyacu cya mbere ubu nta kibazo twakagombye kuba tugufiteho kuko wahita ubona akazi ariko uyu munsi ni ukongera tukihinga tukareba ni gute wakwiga amashuri yisumbuye iniverisite ku buryo noneho urangiza witwa mama wa barumuna bawe nubwo undi muryango uri hariya iruhande kureba ariko bikitwa gutyo twebwe rero kera iyo bagura imfubyi ugakura ukagera mu zabukuru ukarangiza amashuri warangizaga nka imaniti twahitaga tubona akazi ugakorera amafaranga ugatunga umuryango hari imiryango myinshi nzi abana bagiye batunga abo bavukana umukuru muri bo wifashije akaba umutware w'umuryango cyangwa akaba shefu de menage hahandi ibibazo byose niho baba abana bato baza bimushyira ku buryo niyo harimo nk'akana gato ntabwo kajya kumenya ko ari agapfubyi ariko abantu bagasobanuriye naho ubundi karakura kajya gukenera ikintu runaka kakakibona kajya gukenera ikintu runaka kakakibona rero kakazabwirwa n'uko abandi bana bakubwira bati buriya uriya ntabwo ari papa wawe uriya ntabwo ari mama wawe noneho bakabimenya ubwo rero nagira ngo wumve ko imibereho y'imfubyi ni ikintu kitoroshye ni uburyo bwo kukigendamo ntabwo bworoshye kuko ku rundi ruhande nk'uko navuze mbere nk'imfubyi yumva ntawe yanganyira noneho n'ugize icyo akora nk'ubu njyewe ngize icyo nkukorera numva nta kibazo mfitanye nawe ariko nabwo mba numva muri njyewe icyo nkukoreye utari buze kucyakira nkumva nanjye mvuga ngo uyu mwana ndamufasha ndamwungana mu mibereho ye y'ubupfubyi ariko ubu mfite ikibazo sinzi niba yemera ko ndimo kumufasha ngo mbone nk'umubyeyi ku rundi ruhande ukabona nagifasha nayo ifite ikindi kibazo kubera ko ikibazo nyamukuru cy'ubupfubyi atarimo kureba kuko ko akigeze imuzi ibyo rero urumva impande zombi kugira ngo zibihuze ntabwo bizorohera akaba ariyo mpamvu usanga ahanini abana kenshi bigerura ugasanga bibereye hariya mu bwigunge ese ngewe mama ntabwo ni ukunyitaho ese ngewe nabona yaba nari mfite mama mba mubwiye ubu yaba nari mfite data mba mubwiye ntabwo ngiye gutandukira ariko ndibuka umwana umwe wigeze kuba ari ku ishuri ari hamwe n'abandi bana ari imfubyi yamaririje noneho igihe cyagera akabona abuze isabune yo gukaraba kandi ari kumwe n'abandi bana mu mashuri bafite amasabune afite iki ariko akavuga ati ubu ninjye wombwira ngo abe isabune ntari buyime rero akabwirwa amubwira reka mwihorere imbeho y'igipfubyi akemera agakaraba amazi yonyine nta tuba udafite kwisiga akemera akajya aho ngaho kandi ari umukobwa urumva umukobwa wamenyereye kwisiga umukobwa ageze n'umwaka agasa n'aho abaye urutare urukushi ariko kubera iki kubera ibyo byiyumviro ibyo bitekerezo byamujemo kuko avuga ati aho kugira ngo nihe rubanda nakwemera nkakora ibiriho ntabwo rero najya kure yo kukumvisha ko nubwo ibibazo biba biri aho ngaho umuntu wihereranye ibibazo wenyine bimugora ariko ni byiza ko niyo ubifite ubushyira ahagaragara umuntu niba yakumva akakumva cyangwa ntakumve ariko cyane cyane noneho nk'amwe ndavuga yaba weho yaba barumuna bawe muba mufite abantu mushobora kwisanzuraho kubwira uti ngewe ndamubwira uko mbyumva hanyuma ubundi nduhuke ngende ngira umutuzo ubwo rero akaba ariyo mpamvu iyo umuntu akubwiye ikintu nk'iki atari ukugira ngo ukicarane nk'umwana mukuru aba ari no kugira ngo wigire barumuna bawe ubabwire ibyo ujya ubona cyangwa ibyo wumva cyangwa impanuro wahanura barumuna bawe kuko baruta ku buryo noneho bizagera igihe nabo bakajya bigirira uwo mudendezo wo kubwira abandi ibibazo bafite ibyo umuntu biba byicaranye hariya cyangwa se ntibatekereze bya bintu nakubwiye byo kuba ba mayibobo kuko twaramutse agiye akajya kuba mayibobo ntiwashobora kumuvanayo, ariko nkugaje akatubwira ikibazo afite, aje akakubwira ikibazo afite, nawe ukagenda ukakibwira abandi, ibyo byagira icyo bibafasha. Hari igihe rero nanone usanga hariho izindi mfubyi noneho zitibana ariko zikabaho mu miryango, zitibana zikabaho mu miryango nk'ubihubana na nyogukuru. Noneho nyogukuru akaba yavuga ati hano hari umurimo nshaka ko unkorera. Noneho nk'aho wawukoze wumva utuje ufite umutekano wawe wuzuye, ukavuga ngo ariko kuki kaka nkoresha iriya mirimo, kuki atayihaye itanki ngo abe ari we uyikora kandi ko ahari, buriya aramfatirana kubera ko ndi imfubyi, kubera ko ntafite kivurira. Burya ntabwo aba ari byo, ahubwo icyo aba arimo gukora aba arimo kukurera kugira ngo akwigishe umurimo. Ntuzakure nk'umuntu utazi kwirwanaho, kuko igihe kizagera nawe kubera ko nyine ni kaka agusiga agenda yitaba Imana. Yitaba Imana rero yarasize agutunganije akwigishije neza, nawe uzamenya kwirwanaho, kandi noneho uribyo agiye kwigisha ubyigishe bene nyoko nk'uko nabivuze imbere. Ibi rero imfubyi nyinshi zibaho iyo zirimo gukora mwene utwo turimo ziba zumva, ariko akundi ko kuzikandamiza, kwa kundi ko kuzikoresha iby'agahato, kandi mu kuri aba atari byo. Hari n'igihe ushobora kubana na so wanyu, hari n'igihe ushobora kubana na nyoko wanyu yagusengese cyangwa se nyokorume, ariko ukavuga ngo ariko ko mbona ibi bintu barimo kunkoresha atari byo bakoresha abana babo. Birashoboka ko yakubwira ngo ujye kuvoma, birashoboka ko yakubwira ngo ujya gukura ibijumba cyangwa se ujya koza amasahani cyangwa ujya guteka, undi akamwohereza ahandi. Ariko ukabona umurimo yahaye umwana we nubwo wagunganya ingufu, ukabona ntabwo uhwanye n'uwo yaguhaye, kuko wewe urimo kwitekerezaho iki? Ubupfubyi. Nyamara ku buryo wabona atari ko biri. Ubwo rero ntagiye kure, imibereho yipfubye ni imibereho iba itari myiza, ni imibereho nyine igira ingaruka ku muntu, kandi ingaruka zitari nziza, ingaruka mbi, kuko ababuze abantu bo kumugira inama ku ruhande rumwe, noneho ku rundi ruhande akababuze abantu b'ingirakamaro bamufasha kuva kuri rumwe kugeza abo ntashobora gusobanura kuri, cyangwa kuva kuri A ukageza kuri Z. Nk'umwana we aba yumva nta kintu cyananira umubyeyi, n'iyo amubuze aba yumva noneho bya bintu byose byazaga abwira umubyeyi ariwe bigiye kugarukira. Hanyuma ikindi ni uko usanga kubera ubwo buryo bw'abana b'imfubyi, akenshi iyo biganje ahantu hamwe hari uburyo bwo kudindira mu majyambere bugaragara. Niba ababyeyi hari icyo bakoraga kugira ngo badevelope agace batuyemo, cyangwa se batuma agace batuyemo gatera imbere, noneho baragiye bya bintu bakoraga ntabwo bigiye kubona ugiye kubikora, bigatuma noneho habaho gusubira inyuma, habaho gusubira inyuma. Ariko kandi nagira ngo nkubwire ko ari imfubyi zize ubwenge, imfubyi zize ubwenge yireba ikavuga ngo noneho maze kubona ko nta wundi muntu ngiye kubwira ibibazo byanjye, kandi icyo nifuze ni uko aba muri ako gace k'izo mfubyi zize ubwenge, ngiye gukora uburyo bushoboka bwose ku buryo nta muntu uzigera abona ko ubupfubyi bungaragaraho, nta mujinya, nta gukambya agahanga, nta kwigunga, nta kugaragaza ibibazo. Kubera iki? Nzaba nagerageje gukora ibyo ababyeyi banjye bakoraga, nzabyigana. Niba barabahinzi, nanjye ngiye guhinga nk'uko bahingaga, kuko ariho n'abandi bahinzi babaho. Hanyuma nkore ibintu bigaragara byiza. Ikindi nshaka kukwereka ni uko uzabona izindi mfubyi hirya no hino, hanyuma uzigereranye n'abandi bana bafite ababyeyi muri rusange, imfubyi zimwe ubone zihagazeho zimeze neza kuruta abantu bafite ababyeyi batari imfubyi. Ishaka rero kuvuga ngo uramutse utekereje neza ukinjira muri iyo cadre yo kuvuga ngo ngiye gukora ikintu gishoboka cyose ku buryo nta muntu n'umwe uzigera abona ko ndimo kumugaragariza ibyo bibazo. Ni nayo mpamvu entourage cyangwa se abantu community, abantu bazengurutse cyangwa bari hafi yawe bazajya bakureba bakabona wifashisha. Noneho wagira n'icyo ubabaza bakakikubwira nk'uko wabona umuntu wifashije. Ubu rero nsa naho mpendera ahari, hari ibindi bibazo waba ufite wambaza, waba udasobanukiwe neza, ngira ngo nkubwire ngo n'ubupfubyi buriho, ariko kandi ubupfubyi ntabwo ari bwo guhenebereza, kuko haba hariho n'ibyiringiro by'uko imfubyi zibaho neza. Imfubyi zibaho neza, zikagira imbaraga, zigakura, zikagira ubwenge, zigatunga n'imiryango. Ahubwo nk'ubu ngubu ugasanga ejo bundi ukurikije n'akantu gato nakumariye, cyangwa niyo nawe ntarakumariye, ukaza ugatekereza uti oya, hariya mafite ba data wacu, mafite ba marume, mafite bande, ubwo mbashije kwibeshaho nanjye ngiye kureba ukuntu nzajya mbafasha cyangwa mbafashirize urubyiruko kuko batishoboye. Sinzi rero niba hari ikindi kibazo waba ufite ngo ukimbaze, cyangwa utasobanukiwe neza mu byo nakubwiye ku buryo nasubiramo. Ariko usibye ko twanahurira n'aha ngaha, ntabwo gahana ariho kamara. N'ikindi gihe wakumva ufite ikibazo, ntabwo wabura kujya uza ukimbaze.
None se ubundi nakuze mbona mu muryango wacu bagaragara nk'aho ari abantu bifashije, kandi kuko niko biba biboneka kugezana n'ubu ngubu niko mbibona. Ariko kandi njye mbabazwa n'uko mbona nko muri ubwo bupfubyi bwanjye nk'abanyegera, wenda usibye nkawe nkaba mbona pe bandi kure. Njye icyo kintu kikambabaza cyane, kuko nagira ikibazo ntabwo nda igihe cyose ari wowe nzaza gushaka, kuko hari n'igihe ntanakubona hafi yanjye nkaba mbona pe bandi kure. Ibyo ngibyo bikambabaza cyane, kuko nagira kugera n'aho nshobora kuba ngize ikibazo nkabura uwo nkibwira, noneho nkakigumana mu mutima wanjye kikantera kujya mu yindi eta.
Nibyo, ni ikibazo cyiza umbajije, kandi ni cyiza cyane. Umuryango wanyu cyangwa umuryango wacu muri rusange ni umuryango wari ukomeye cyane ku buryo nta kintu wabonaga kibuzemo. Ari papa wawe, ari mama wawe, ari nyogokuru, ari sogokuru, ari uwo muryango wose wabonaga ari abantu bifashije. Bambara bafite imirimo bakora, abenshi bari bafite imirimo bakora bahinga amafaranga, kandi igihe cyo hambere amafaranga wabonaga ari menshi kandi afite n'umumaro, ntabwo ari nk'iki gihe. Hanyuma icyo nshaka kugira ngo ngaragarize, urabona ikikubwira kubera ko uri mukuru ntacyo naba nishe. Urabona abantu benshi mu muryango wanyu bitabye Imana, noneho muri uko kwitaba Imana ibibazo biravuka ariko hagati aho burya hari hariho icyo nakwita solidarite cyangwa se ubufatanye mu muryango igihe nk'abanyakuru cyane cyane bari bakiri abasore ahandi bazaga bakita kuri bashiki babo ahandi bazaga bakita kuri kaka wawe kuri mama wabo ahandi namwe bazaga ukabona hari nk'akantu bamuhaye ubwira byibuka ariko n'ababyeyi bawe bahari noneho rero urabona ko bamaze gushaka nanjye nk'uko nashatse ntabwo icyo nagukoreraga mbere uyu munsi nakigukorera kuko nashatse ariko njye umusore byari byoroshye kugira ngo nzi ndibukire akana gato kari hariya nzi no kuzaniye imyenda nzi no kuzaniye biswi nzi no kuzaniye utuntu tuturyoshye gutyo kimwe na barambeli kimwe bose urabona ibyo bakoraga ariko nyuma yaho baje gushakira abadamu byarahindutse ariko atari ukuvuga ngo birahindutse babashyize kure y'umuryango cyangwa tubashyize kure y'umuryango muri rusange sibyo ni ukubera yuko aho bagiye kubaka undi muryango mushya hari ikigiye gukorwa kirakorwa ariko giturutse muri wa muryango njyewe nzareba umudamu twicare ubwire ntari kuba ariyo abana ba mushiki wanjye abayeho nabi buriya nta kintu umuntu yakora ubwo tugende tujye inama nitujya inama tukajya inama ariko weho ufite cya kibazo ntabwo igisubizo cyacyo kizaba kibonetse kuko tuzaba turi mu nama hari igihe rero ikibazo cyawe kizaza kigasanga mu muryango wanjye nta gisubizo turi buze kubona kandi nawe ntacyo wavuze wacecetse ibyo bigatuma iyo nza kuba nari mfite ikintu nkakizana byari gusubiza ikibazo wari ufite ariko kubera yuko nahise mbona icyo nza ngo nguhereze jisite ukabona uri wenyine ukabona ntawe wabwira ikibazo wavuga uti ariko se ibyo bintu byazira icyarimwe ba mugabo mwebwe batante bigahurira icyarimwe ntawamenya ibihe n'imagirirane birashoboka ko ushobora kuba muri ako kadodo ushobora kuba muri ako gakorodoro icyo kibazo kikuguteyemo ariko n'abandi nabo bari mu kandi nabo bafite ibibazo bibaguteyemo bityo rero nubwo umuryango wari wifashije icyo nakubwiye gikuru kirenze ni uko ubwo umaze guca akenge waharanira kuvuga ngo reka nanjye ndebe niba nzakomeza kujya mu muryango nk'uyu wa uru ruhererekane kuva kuri ba kaka bonzi kugeza no kuri bose baturuka muri uriya muryango mbona bifashije ejo nanjye ntazasubira inyuma ibyo ryaba ari ishyaka ryiza ariko icyo nshaka kugukuramo ni uko byaba batagutereranye ntabwo baba bagutereranye ahubwo ni uko binjiye mu yindi sosiyete n'iyo sosiyete nayo ikaba ifite ibibazo igomba kwikorera nyuma y'ibyo bibazo ikaza ikikorera n'ibibazo by'ababyeyi noneho ababyeyi nabo hirya y'ababyeyi bakaza kureba noneho n'abana ba bashiki babo cyangwa se ni uruhererekane rw'umuryango niko nashatse kuvuga ariko muri rusange nk'amwe nibura iyo urebye usanga hariho kugerageza aho ntabaye ugasanga ba mugabo bahabaye ugasanga se ukabona hari ikirimo kigerageza gukorwa hari ibyo nashatse kugukuramo ni iki cyo kumva ko burya niyo kaba ari gato ariko ukabona ari gato iyo ugafata nk'ikintu gikomeye cyane kingane na bya bindi bagukoreraga kera twaduherena ya misatsi bakorezaga neza urabyibuka kera ubumwana utwo tuntu twiza bagukorera urya iyo umuntu agukoreye akantu gato uyu munsi kandi afite undi muryango urya aba yagerageje sibyo urya aba yagerageje hanyuma icyo mushishikariza nkongerera n'ingufu icyo uvuga ngo nanjye ngiye kugenda nkuri yo bwabaga umuryango nzashyiraho uzabe umuryango ukomeye umuryango nibura naba uzi nk'ubu ngiye kubona nkabona ubayemo umukobwa uzi ubwenge ubayemo umudamu uzi ubwenge ufite igikuriro cyiza ugashaka urugo rwiza mugakira mukamera nk'uko umuryango wacu waba wari uri kirya icyo gihe urimo gutekereza uko wabibonye ariko n'ubu ntabwo tumeze nabi ibyo ari byo byose icyo gihe navuga ngo ni igitangaza kibaye mu muryango kuko uko twibwiraga ngo babana ba mushiki bacu ba Michelle bagiye kubaho nabi ahubwo tugasanga birahindutse mugize indi mibereho myiza mugize indi mibereho myiza nk'ibirebye nka mukuru wanyu nk'uko yashatse ukabona uko abayeho ukavuga uti ariko nzashinge ikirenge mu cya mukuru wanjye oya ngiye ndashaka kureba ko narenzaho nurenzaho uyu nguyu twita petite nawe azaza aharanira kuvuga ngo reka nanjye ngenze kuri fiyete noneho usange ari ibintu by'ishyaka hanyuma noneho muri uko gufashanya nimufatanya natwe tukabunganira usange habayeho ubuzima bwiza bidufashe twebwe nk'ababyeyi kandi namwe bifashe nk'abana
kugira ngo hari ibibazo umubyeyi arimo kukubwira umukiriya wawe n'ibisubizo ari kuguha bijyanye n'ibibazo uri kumubaza kandi ndatekereza ko biri kukunyura ariko mu by'ukuri nagira ngo wenda mubaze nawe ikibazo cyatuma urushaho gusobanukirwa ahari wenda nawe cyagufasha mu by'ukuri yavuze ikintu kijyanye n'abana b'imfubyi avuga nk'urugero ariko urugero ntirwatomoka neza noneho buriya ashobora kuduha urugero rw'umwana w'imfubyi waba uzi nawe hafi ahangaha cyangwa mubona we yafashije bagize umumaro ku buryo ubu ngubu bashobora kuba bageze nko ku rwego rwiza rushimishije ku buryo nawe wabakurikiza nubwo yaba atari umusaza wawe cyangwa se atari umwana mu buvuka mu muryango hariya wenda wo hafi ahangaha mubo yagiriye inama nk'izo nama ari kukugira ubwo ntabwo ashobora kumubona akavuga wenda ko nayo yamwitayeho mu butoya hanyuma yarangiza umwana akaba yakubwira urwego nk'ubu bagezeho mu gufasha umuryango muri rusange kikaba cyakubera wenda nk'urugero rwiza ashobora kuba ari umuhungu cyangwa akaba umukobwa kugira ngo hari ibyo nabyo byagutera imbaraga
murakoze hari abana benshi nagiye mfasha mu bupfubyi bwabo yemwe bamwe nta n'icyo duhuriyeho kuko wowe urabizi nakunze kujya mfasha abantu cyangwa ujya ubona ko abantu bazimuhira ngenda nunganira ugasanga bagize imibereho myiza kandi nanjye bikanyura nibuka urugero ruri hano rwa hafi n'umuhungu w'ahangaha hakurya ikibari naramufashije ariko yampindukiye umwana kandi nta n'aho twari duhuriye ni imfubyi y'umubyeyi y'ababyeyi bombi hanyuma ndibuka duhurira muri kongo muri cya gihe cy'intambara duhurira muri kongo ndamufasha hanyuma nyuma tugaruka inahangaha ariko twaratandukanye umwe yaranyuze iyo ndanyura iriya mba namufashije ari umwana muto afite nk'imyaka igeze nk'umwe cumi n'ibiri cyangwa se hagati y'icumi na cumi n'ibiri ariko dutahutse ndimo manuka hano mvuye mu mujyi ngeze hafi y'agahanda ko kwa padiri kuko urabona ikibari nzi n'aho ngaha mbona akana karimo kaza kanyuka nyuma karasuhuza ndagasuhuza nyine uko bisanzwe ndigendera aho karambwira kati ntabwo menye muzehe ntibaze ko nakumenyesha karanyisobanura n'insanga narakareraga nkambi icyo nshaka kukubwira impamvu ntanze urugero kuri uwo muhungu uzamubona nzamukwereka yitwa Marute Boniface uzamumenya yarize ubwo tuvuye muri Congo yaraje ajya muri papier bariga ararangiza arangije ajya kwiga mu ishuri ry'icungamutungo igikondo ararangiza ugakora muri Rwanda Revenue ni umugabo ukomeye yarongwe ejo bundi kwa gatandatu w'icyumweru cyashize ariko icyo nibuka yaje akanyibutsa yarambwiye ati ndi mfubyi ariko ndebye ibintu wakoreye nsanga ntari mfubyi kuko wandeze kuruta uko n'ababyeyi banjye bandera none yambwiye ati nk'ubu ngubu none igisigaye nagiye nkubwire ko igihe cyose nzajya nkura n'ikibazo nzajya nza nkakikubwira ubwo urumva yumva akiri muri apapebe kuko yagiye ajya mu mashuri superiyeri nako akaza akambwira n'uko ibintu bigenda ariko mbone mu mwana uzi ubwenge nzamukwereka cyangwa se nza ushobora kuzahura nawe ukakubwira ukuntu yagiye yitwara mu bibazo none igihe cyarageze arambwira ati rero nk'uko nakubwiye dushaka kugusaba ko ukomeza iby'umubyeyi ukajya kumushakira umugore kandi umugore ujya kumushakira ndamukwereka uko twashimanye umwana naragiye gushakira umugore ndamushyingira ndangije kumushyingira aragenda mu ruhame rw'iwabo hariyo ba nyirarume bandi nakubwiye ko nta sano dufitanye n'abanyina bo na ba nyirasenge n'abandi niyo yica aho ngaho n'umugore arababwira ati nubwo muzi ko nabaye aho ngaho Marute ntafite umubyeyi ariko uyu mubyeyi wanjye yarangiza igihe mutari muzaho narindi hanyuma arahuza tugeze inakomeza kumukurikirana none aranashyingiye ampaye umugore uwo muhungu nyina amaze gupfa ise yarongoye undi mugore amaze kumurongora babyara n'abandi bana batatu bamaze kubyara n'abana batatu arapfa ise arapfa
yapfuye nyuma yuko bava muva muri Congo
ye arapfa noneho arangije gupfa na nyina noneho ubyara b'abana nawe arapfa uvuga ngo haba hasigaye izindi mfubyi eshatu za se uwo muhungu Marute kandi noneho urumva byari byoroshye kugira ngo azibwire ngo nimugende mujye aho mama wanyu avuka ariko avuga ngo ubu bibaye sharije yanjye ngiye gufata abo bana mbarerane na barumuna banjye ubwo rero barimo bavuga abantu muri ako gace hari ikibari barimo bavuga ngo ntabwo twari twabona umwana w'imfubyi urera bene nyina yarangiza none hakarera n'abandi bana bamukase bishyari urumva ni muri iyo kadire rumva numva ko nk'uwo mwana yampesheje ishema ejo ningushyingira nkagushyingira neza utari yandaritse arabaye umukobwa mwiza nk'uko mbigukeka nk'uko mbikuzeho kandi nk'uko mbikwifuzaho nanone bizongera bimpeshe irindi shema urumva nkumva mutanzeho urugero kubera ko yakoze ibintu byiza ariko yakoze nk'ibintu bibi nakubwira nanone uko yakoze ibintu bibi kugira ngo ubyirinde
noneho ndumva nk'ukungana nyine urabona ko maze gusa nk'aho mba mukuruho wangira nk'izihe nama kugira ngo nzabashe kugira nk'imbere hanjye heza
icyo ngicyo rwose akikubwire hanyuma anakubwire ubutwari bwo gufasha mu byo ukora ahantu akura nawe
hari icyo nari nakubwiye mbere cyo gukora utareba iruhande ntawe utegerejeho ubufasha icyo ni kimwe noneho icyo kigatuma ubwenge bwawe buba developpe cyangwa se hari ukuntu bugerageza gukora neza ku buryo noneho niba ari bavuga ngo abantu bihangira uturimo iyo warangije kwiga ushobora kugushakisha ubona akazi karimo ushobora karunaka ariko urimo kugenda urundarunda urundanya udufaranga duke ubonye kugira ngo imibereho yawe y'ejo hazaza izabe myiza hanyuma ikindi kureba abantu b'inkoramutima ukagira abantu b'inshuti bashobora kuba ari urungano rukugira inama ariko muri urwo rungano ntubibandeho cyane ukareba n'abandi bantu bagukuriye ugira inshuti magara bityo bakajya bakwereka inzira nziza bakwereka inzira nziza yageraho ikugeze ya uyu ni kudufasha mu biganiro yaravuze ati ngerageze kukubwira kuki njyewe njye ngira uwo mutima wo gufasha ese mbikura he aho mbikura ni uko umuryango wacu uko ubibona ntabwo wakunze kujya ugenda ufasha abantu burya na basogokuru bafashaga abantu ugasanga bacumbikira abantu ugasanga bajyana abantu ku ishuri ugasanga abantu banze kujya mu mashuri baragenda bakabavanayo bakabajyana mu ishuri sinzi menya ari ibintu bikurikirana ibintu hereditaire bigakurikira umuntu noneho bikakubamo mu maraso ukumva ukunda gufasha abantu ukunda gufasha abantu urabizi ko hari abantu benshi njya gufasha bamwe barampemukira urabizi bamwe ibintu bimeze nk'ibyo ariko nubwo bamwe bampemukira ntabwo numva bimvuyemo nawe uzajya ushobora kubona ugasanga nk'ubungubu hari nk'ukuntu wajya guha abana nk'udukaramu mu ishuri cyangwa se biraza bikaza mu maraso ariko nanjye nagize amahirwe mbona mfite utuntu ushobora kunganiramo abantu mbafasha mbahereza kandi nabaha nkabona ntacyo mpunge nkabona ndimo gukiriya ibintu by'ubucuti n'ubwo gukiriya ibintu by'ubucuti umuntu nagiriye neza nkabona nawe agiriye neza cyangwa nkabona nsanze mu rugo arimo gufata neza abana banjye ibintu nk'ibyo ngibyo ku buryo umuntu wanjye w'inshuti yanjye nakumva nanjye namugira inama yo kujya areba abantu batifashije akabunganira bityo rero kugira ngo nsoze muri byose cyangwa se nsubize ijambo ariduha cyangwa turi musubize ni uko umuntu abanza kwemera ko ubupfubyi bubaho iyo uri imfubyi ukabyiye ukemera ko njyewe Sharon ndi imfubyi ukabyakira wamara kubyakira ukamenya n'uko ugomba kubyitwaramo nuko muri uko kubyitwaramo ugashaka inshuti zaba iz'urungano ariko ahanini ugashaka izigukuriye kuko zishobora kukugira inama hanyuma kandi ukajya usubiza amaso inyuma ukareba izindi mpfubyi mbese zibayeho zite zibayeho nkanjye ese uko zitwara mu bibazo byazo niko nanjye nitwara mu kwari zimeze neza hari zitameze neza nuko ukagerageza no kumenya izo zitwara neza zibigendamo zite kugira ngo nawe ukurikize ako urwo rugero ziba zigenderamo noneho wagera no ku bantu bakuru bajya bakugira inama bajya baguhana mu gihe wanyuze kure wajya baguhwitura mu gihe urimo kugenda gahoro ibyo bikazatuma ugira imibereho myiza y'igihe kizaza ubwo rero nkumva namwe twabashimira ko muduhaye umwanya ariko twabasubiza ijambo kugira ngo niba hari icyo namwe mwatubaza na none mukitubaze cyangwa se icyo mwakumva mwatubwira mukitubwire
wari kugira ngo gusa mbaze Sharon cyangwa nawe nko mu ijambo rimwe uko mwakiriye uyu munsi wo guhura kwanyu wabyakiriye ute
ubundi twe dusanzwe tugirana ibiganiro rimwe na rimwe ariko noneho nk'iki gihe nibwo twabashije kuganira byimazeyo mu by'ukuri numvise bimfashije cyane usibye ko hari hamwe umuntu agera akumva yakwibuka nk'ibintu ukumva bisa nk'aho bikuremereyemo nkagerageza kubyadapta ariko muri rusange ni byiza cyane byamfashije
by'umwihariko nanjye biranejeje ariko cyane cyane nejejwe n'iyi gahunda ntabwo nari nzi ko aho gahunda imeze nk'iyi ngiyi mbese mvuga ko ari inkuru z'ibyiringiro aho ushobora guhura n'umwana wanjye tukaganira noneho nkaboneraho umwanya wo kumuhanura noneho no kumubwira ibyo ashobora gufashisha bagenzi be kandi noneho ndibwira ntashidikanya aho ariko n'ibi bituma arushaho guhambuka no kunyegera nk'umubyeyi mu gihe ahuye n'ibibazo runaka kugira ngo ashobore kumwunganira iyaba byashobokaga rero ngo bigere ku bantu n'abandi kurya abana bumva batari mu bwigunge cyo kunyitaho akampamagara kugira ngo dushobore kugirana ikiganiro nk'iki ngiki. Ubwo rero najya ngo mushishikarize ibi ubungubu gusa, ahubwo n'ikindi gihe ajya anyegera kugira ngo mugire inama zitandukanye.
Sawa rero, ubwo mufunguriwe uruganiriro, ntekereza ko no mu rugo n'ahandi muzajya muhura akakubaza ibindi bibazo by'amatsiko.